watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay 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 ay.
Everybody.
Sijaona watu wakitikisika na leo. Wangapi wana ushuhuda? Do you have a testimony?
Tunaimba sifa zake, tunasifu jina.
Nimeiona Yesu. Kuna wababa mahali hapa. Wanaume.
Ameniona.
Amen. Now boys, come on.
Ameniona Yesu. Ameniona Yesu.
Wanaume na wababa.
Ameniona Yesu.
Ameniona Yesu.
Come on, Bella.
Ameniona Yesu.
Ameniona, ameniona, ameniona,
ameniona.
Yes, ameniona,
ameniona,
yes, ameniona,
yes,
ameniona,
yes.
Take it hard, take it hard.
Ameniona, yes. Say Ameniona.